Let's impumelele ndoda nasemsamu kushoda ikhamba kusulele inyembezi ngamabhodo ne-stress makushona ilanga ngehlise nolaka nkedama ngeruja donsa umqala dlale ngamagama ngibonisele umncane unzima umhlaba makushona amalanga nami igazi ngifuna ukubala intaba funa imali eningi ikari nami ngifuna ukuvusa ikhaya